Exodus 20 verse 1. UNkulunkulu wakhuluma wonke la amazwi wathi, verse 2. NginguJehova uNkulunkulu wakho okhipha ezweni laseGibhithe indlu yobugqila. Verse 3. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Verse 4. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. Verse 5. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububa oyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Verse 6. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalelo yami. Verse 7. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akaye kumyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Verse 8. Khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise. Verse 9. Izinsuku ezisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho. Verse 10. Kepha usuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyukusebenza msebenzi ngalo, uwena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekwazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho. Verse 11. Ngoba ngezinsuku ezisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle, nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa, ngalokho uJehova walubusisa usuku lweSabatha, walungcwelisa. Verse 12. Iyazisa uyihlo nonyoko, ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Verse 13. Ungabulali. Verse 14. Ungaphingi. Verse 15. Ungebi. Verse 16. Ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Verse 17. Ungafisi indlu yomakhelwane wakho. Ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye komakhelwane wakho. Verse 18. Bonke abantu babona ukuduma nokunyazima kombani, nezwi lecilongo, nentaba ethunqa, kwathi abantu sebebonile, bathuthumela bema kude. Verse 19. Bathi kuMose, khuluma wena kithi sizwe, kepha uNkulunkulu makangakhulumi kithi funa sife. Verse 20. UMose wayesethi kubantu, ningesabi ngoba uNkulunkulu uze ukuba nivivinye, ukumesaba kube semehlweni enu ukuze ningoni. Verse 21. Abantu bema kude, uMose wasondela ebumnyameni obunzima lapho ekhona uNkulunkulu. Verse 22. UJehova wayesethi kuMose, yisho kanje kubantwana bakaIsrayeli uthi, nibonile nani uqobo ukuthi ngikhulumile kini ngisezulwini. Verse 23. Aniyukwenza lutho olungaphandle kwami. Onkulunkulu besiliva na onkulunkulu begolide, aniyukuzenzela bona. Verse 24. Wongenzela i-athala omhlabathi, unikele phezu kwalo iminikelo yakho yokushiswa neminikelo yakho yokuthula, izimvu zakho nezinkomo zakho, ezindaweni zonke lapho ngilenza ukuba likhunjule khona igama lami, ngiyakuza kuwe ngikubusise. Verse 25. Uma ungenza i-altare ngamatshe, awuyikulakha ngamatshe abaziwe, ngokuba uma uphakamisela kulo ingwedo yakho ulingcolisile. Verse 26. Awuyikukhwela i-altare lami ngezikhwelo, funa kwambule ubunqunu bakho.